We are grateful to the Lord for the great privilege.
Siyavuya enkosini ngenxa yenyweba enkulu yoba sikwazi uba sizohlangana khona sonke namhlanje. Uba sive elizwi lixabisekileyo lingcwele. Yazi xoshumayela ilizwi kakhulu. Ilizwi lakho liba buthathaka nje kancinci kwaye ngamanye amaxesha namandla akho abonakalayo, kodwa ilizwi likaThixo alibuyi lilambatha, lisoloko likuphumelelisa oko uThixo alithuba ukuba likwenze. Ndingatsho kunjalo ukuba izolo ibiyintsikelelo kum, kwayeindoda yokuqala ethe yathetha nam emva komhlangano yayingumzalwane ongumlungiseleli webandla esixekweni esithile. Emva koko wathi ukuba oku kufundiwe kwacaciswa yiBhayibhile, ngoko akukho necala kubo bonke abashumayeli abakusindiswa, yeka kuphela ke ukabaphulaphuli. Ukuba umntu ufika kwinzulu yomxholo agcine phakade engqondweni, omnye angalila nje ngokukrakra, alile njengoba inkosi ithe yakhangela yajonga iYerusalem, alila ngokukrakra yathi, Yerusalem, Yerusalem, kukangakanani na ndifuna ukuhlanganisa kodwa awukhange uvume, xa iinkolo zobuhedeni zihamba kwindlela yazo. Isaqondeka loo nto ngendlela ethile, abakayiqapheli indlela yenyaniso, akabakabi namava nganto uThixo athe wasinika ngobabalo, ngoko loo nto inokuxoleleka. Kodwa xa phakathi kobuKristu, emva koko apha kwiEurope ephakathi naphakathi, apho kwintshona yobuKristu, apho khona imibutho yobuKristu, iingqungquthela zobuKristu, ubuKristu oku, ubuKristu okuya ekupheleni, xa umntu efuna uKristu ngenyaniso omnye akamfumani, ngoko kuphela yinto yangaphandle nje esisithethe esithile esishiyekileyo, kwaye abantu baya ephakadeni belahlekisiwe. Xa sisibona isihlwele size siqaphele ukuba siyehla siya kwindlela esezantsi entshabalalweni, siba buhlungu, songanyamelwa yintlungu enkulu esingenakuyivakalisa ngamazwi, kwaye ke sekunjalo siyakholwa kuba uThixo uzoba nendlela yakhe, kwaye uzawuthi kanye kwakhona athumele umyalezo wakho ukugqibela kubo bonke abantu, iilwimi nezizwe. Andifuni ubuphelisa ubomi bam ndingakhange ndibone ndibe namava ngako oku. Ndikutsho nje kwakhona, uyazi oko ndikumazwe amaninzi angaphezu kwekhulu kakuhle kakuhle, kwaye xa ubona ukuba abantu abahlukileyo bahamba njani na iindlela zabo, ngoko ke ibuhlungu loo nto, kodwa intlungu isanyamezeleka. Sekunjalo ke xa ubona apha ukuba abantu banayo iBhayibhile kodwa basahamba iindlela zabo beyicacisa ngeendlela zonke, balahlekelwe yintlonipho yokuhlonipha ilizwi likaThixo, ngoko leyo yinto embi kakhulu ingenza inhlungu enzulu. Kwesinye isandla kumele sihambe inyathelo elinye mkanyana size sithi abo bangaliqapheliyo icebo likaThixo eluntwini abanakukwazi ukuba bandakanywe kweli cebo lingcwele. Umgaqo ukuba ubandakanywe kwicebo likaThixo kukuba uliqonde icebo likaThixo loluntu. Ingaba injalo na? Injalo. Kwaye silapha ke kwisiphakathi nesiphakathi salo mxholo. UThixo wamdala umntu enokuzikhethela kodwa wayesazi ngokuba unguThixo wazi konke. Wayesazi ukuba umntu uzawukhetha ngendlela egwenxa ekuzikhetheleni kwakhe. Bakoko wathi, ngomhla enithe nadla kuwo niyakufa. Ngoku kwenzeka ke ngolo hlobo. Bakreqa elizwini, bazahlula kuThixo, baze bawelela kwinqanaba lotshaba. Sukela ke uku-Adam, ukufa oko kulawula kungekho kuzikhethela. Paulo siyabhala, ubhalela kwabaseKorinte kuba nakwela xesha umthetho wawungekanikwa, xa abantu babengekoni njengoAdam, ukufa kwakulawula kubo bonke. Apha sifika kwinqaku elingqalileyo ngoku uba kutheni na intlawulelo kuKristu inkosi yethu yayinyanzelekile. Utheni uThixo ngokwakhe kwamele aze abe yinyama ukuze anike uluntu ithuba lokuphinde luqhakamshelane kunye naye, luze lwamkele ubomi bakhe obungcwele beyisukufa, baze banikwe ubomi obungunaphakade ngalo ubabalo. Masicinge ngoGenesis isahluko sesithathu xa inkosi iyathethayo ithetha noAdam noEva ibaxelela ukuba ngoku kumele bayishiye iparadisi. Kodwa ngoku wanika isilumkiso, mhlawumbi ndizawufunda kuGenesis isahluko sesithathu ifunde kumqolo wamashumi amabini anesibini. Wathi uYehova uThixo, yabonani umntu usuke waba njengomnye wethu ukwazi okulungileyo nokubi. Hleze ke olule isandla sakhe athabathe nakuwo umthi wobomi, adle aphile ngonaphakade. Khona into ebaluleke kakhulu apha, mhlawumbi inqaku elo abantu abaninzi bangaliqaphelanga. Umntu wayesele uwele esonweni ngokungathobeli, ngokukreqa ilizwi, ngako oko wagwetyelwa ekufeni ehlulwe kuThixo. Ukuba umntu wayethabathile emthini wobomi apha kwenqanaba ingakhange iphunyelele ilizwi intlawulelo, ngoko umntu wayenakuphila esonweni ngonaphakade ehluliwe kuThixo. Yayingenokwazi ke loo nto, akumelanga uba ibe njalo ke loo nto. UThixo wayefuna abantu abangazuphila esonweni behluliwe kuye. Ufuna uba baxolelaniswe kunye naye, babe naye ngonaphakade. Ndiyaqhubeka ndifunda kumqolo wamashumi amabini anesithathu. Yehova uThixo wamndulula emyezweni we-Eden ukuba asebenze umhlaba ebethatyathwe kuwo. Wamgxotha ke umntu wamisa ngasempumalanga kuwo umyezo we-Eden iikherubhi nelangatye lekrele elijikajikayo lokugcina indlela eya emthini wobomi. Namhla asinokucinga ngokupheleleyo size siqonde ukuba laa nto ibithetha ukuthini na kuluntu lokuqala ngenkosi uThixo abayibonayo abayivayo owezayo empepeni empepeni yasemini eparadisi ezokuba nobudlelwane nomntu, ubudlelwane obungenakukwahlulwa kunye nenkosi uThixo ngesaquphe ke oku ngembuqambuko bahlulwa kuThixo njengoba kubhaliwe apha. Ngoku inkosi uThixo yabagxotha egadini, zangacele nje kakuhle, awuno aninohamba nje kwingcwele yam. UThixo wabaphosa abantu bokuqala ngaphandle. UThixo wayephoxekile umntu owayedalelwe kumfanekiso wakhe ukuze abe nobudlelwane kunye naye. Wathobela impembelelo yomtyholi. Asinokucinga nje kwauba inkosi uThixo yayiva kanjani ngako oku. Thina esithe saba namava ngomoya kaThixo usihla phezu kwethu ngesaquphe sive ba kuthetha ukuthini na ukwahlulwa noThixo. Andiyazi ukuba sonke abalapha namhlanje ingaba sake sajongana nalo elinqanaba kuwo imiphefumlo yethu yokuba sive ukulahlwa ngokungqalileyo nguThixo emphefumlweni wethu, senze ukuba sikhale sithi, Thixo wam undishiyeleni na? Umntu ofuna ukuxolelwa, ofuna uxolelo lwezono zakhe, ofuna ukuxolelaniswa kunye noThixo kumele kuqala aqonde ukuba bohluliwe kuThixo, bengenathemba, bengenaThixo kweli hlabathi. Kwaye kukhona into ngaphakathi kwam ebanenkani xa ndicinga ngawo bonke abalungiseleli abanezambatho zabo benze into ekuthiwa sisenzo sobuKristu emva kwesinye phakathi kwabantu. Kwaye ngenyaniso eluntwini ukusukela ekuzalweni ngamaqabazi amathathu amanzi ebunzini ize yomiswe ukuze aphinde afakwe oli, kubonakale ukuba lo mntu onikwe zonke ezizenzo zisingisele ubungcweleni akasindiswanga. Bekhona yoku into ebanenkani kum, ewe kuthini, ngokuba uluntu luqhathiwe, kuxokiwe ebantwini, kwayenziwa loo nto egameni lobuKristu, egameni likaThixo. Kwaye loo nto akumelanga uba ibe njalo. Abantu banelungelo lokuvinyaniswa, inyaniso malunga noThixo, inyaniso malunga nabo ngokwabo, ngokunjalo ke inyaniso malunga nolahlekiso, ukutsho ukuba inyaniso malunga nobuxoki. Mhlawumbi hayi nonke ningandiqonda kuko oku, kodwa uqaphela nje ukuba iphakade zange laphela. Kwaye ukuba umntu udlulele phakadeni engakhange axolelaniswe kunye noThixo, ngoku akanaThixo ngonaphakade, akukho thuba lesibini. Ukuba bekukhona benokubhakisha ibheki zam ndigoduke ngoku, kodwa alikho ithuba lesibini. Kunikelwe ebantwini kuba afe kube kanye, emva koko ibe ngumgwebo kumaHebhere isahluko setoba uqolo amashumi amabini anesixhenxe. Kwaye ke yiloo nto kukhona uxanduva olukhulu emntwini othe wabanamava kunye noThixo, uthe wabanamava ngalo ubabalo lukaThixo, kwaye afuna ukugqithisela kwabanye ngokulula nje alile, njengoba uPawulos wenzayo emva phaya, xolelaniswani kunye noThixo. Ngokunjalo izibhalo ezimbini kwabaseRoma isahluko sokuqala, incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sokuqala, ilizwi lomnqamlezo libubudenge okunene kwabo batshabalalayo, kodwa kuthi thina aba sisindiswayo lingamandla kaThixo. Kutheni? Liba nentsebenzo ngalo ukholo. Mzana umila ukubeke nje kakuhle. Sifuna umnike imbeko uThixo ngalo ukholo. Ukungakholwa kusigcina sikude kuThixo. Ukholo luyasisondeza kuThixo. Lusiqhagamshelanisa noThixo. Lusenza sikwazi ukungena ezintweni ezingcwele. Umntu edalwe ngokomfanekiselo kaThixo wayenzelwe ukuza aphile ngonaphakade kungekho kufa, kungekho sigulo, kungekho kuba mdala aze aguge. Kodwa kwixesha lobutsha bethu siya kuba nenkosi ngonaphakade. Ngoku into embi yenzeka egadini yase-Edeni, umntu wawa, kodwa uThixo azange aphele mandla. Kwayenza kuxelela uba kulo kunjani na. UThixo wavumela ukuba kube lolo hlobo kwicebo lakhe. Omnye umntu angathi, hey, ukuba yayinjongo yakhe ke ngokuleyo, ngoko ngubani ozamphendulisa? Kwaye ukuba yayilicebo lakhe liya, ngoko ngubani aza kumgweba? Zintando, imeko yilo hlobo. UThixo ufuna abantu abangadalwanga nje kuphela kumfanekiselo wakhe, wayefuna abantu abavela kuye benze ngokwentando yakhe. Abantu hayi kuphela kwingaphandle nje uba silapha kuze ngomfanekiselo wakhe, kodwa abantu abavela kuThixo. Sibone isiqalo esitsha njengendalo entsha kuYesu Kristu inkosi yethu. UnguThixo yena ngokwakhe ezityhile ngodidi lomntu, siqalo esitsha senziwa, hayi umntu owenziwe ngezandla impefumulo yobomi iphefumulelwe kuye, kodwa owakhawulwa ngomoya ongcwele. Kula moya kungavela kuphela oko kwakhawulwa ngumoya kuThixo, kungavela kuphela uThixo. Koko ke uYesu Kristu yayinguThixo ezibonalise emzimbeni womntu ukuze ahlawulele ixabiso lesono apha emhlabeni ekudidi lomntu, aze anike ubomi obungunaphakade kwabo baza ukukholwa kuye. Sizawufunda izibhalo ezithile, umnqophisi omdala akumnqophisi omtsha. Kumprofethi Isaya, umqolo oqhelekileyo kwisahluko samashumi ahlanu anesithathu. Ku-Isaya isahluko samashumi ahlanu anesithathu, umqolo weshumi. uYehova ke wathanda ukumtyumza nokumvisa isifo xa uthe umphefumlo wakhe wawenza idini letyala. Woyibona imbewu yakhe abe nemihlali emide, ukuthanda kukaYehova kube nempumelelo ngesandla sakhe. Ngokwaphuka komphefumlo wakhe wobona aneliswe. Ngokwazi kwakhe, umkhonzi wam olilungisa uyakugwebela abaninzi, athwale yena izenzo zabo ezigwenxa. Inkosi yathabathela kuyo ityala nesohlwayo sesono. Ukubethwa kwethu kwabekwa phezu kwakhe ukuze thina sibe noxolo, ngamanxeba akhe saphiliswa. Inkosi eyaxela isiqalekiso phezu komhlaba naphezu yathi kwabakho imithana enameva ivele usuka ngoku. Inkosi ethatha esi siqalekiso phezu kwayo, kwaye oku kuthe kwabonakaliswa ngokukhethekileyo ngesitshaba sameva, mithana enameva iya kuvela emhlabeni kulo uthatyathwe kuwo ngumnqophiso omdala. Khona into eyenzekayo nje ngesithunzi sakho oku. Xa inkosi uThixo yayifuna ukukhupha abantu kwaSirayeli eyiphutha, wabonakalisa wavela kweliphi ihlahla na kuMoses? Kwihlahla elithile? Hayi, kwihlahla lameva. Wabonakala kuMoses kwihlahla lameva njengomlilo odlayo, sele bonakalisa kwapha ukuba uza kuyitshintsha imeko. Yiloo nto ke eyenzekayo xa ngoko wahambayo emhlabeni esenyameni kudidi lomntu. Babeke sisitshaba sameva entlokweni yakhe, bahlekisa ngaye ngamazwi athi, wena ungukumkani, baze baguqa phambi kwakhe benza intlekisa ukuze benze isitshaba sameva singanyamezeleki nakakhulu kuye. Yena inkosi eyathi yavakalisa isiqalekiso yathabathela isiqalekiso phezu kwayo ngokugqibeleleyo, lo wathi, ngomini othe wadla uya kufa. Wafikela ekufeni kuba umvuzo wesono kukufa, kodwa isipho sikaThixo bubomi obungunaphakade. Ngaye uYesu Kristu inkosi yethu weza wathabathela ukufa phezu kwakhe. Uyazi, iminyaka embalwa nje yakudala edluleyo, kwaye kumbono nje ndizayeka iminyaka ngoba mnye ongcwele nguThixo. Akukho bukhosi baseRoma obungcwele, nguThixo kuphela ongcwele. Nawo bonke abo bangcwaliswe ngelizwi lakhe eliyinyaniso bangcwalisiwe ngawo uMoya nangalo ilizwi likaThixo. Kodwa
did not die completely, as proven by the shroud of Turin. And you know,
kodwa umbono ongcwele kunjalo uqondalisile ukuba uKristu zangafi ngokugqibeleyo kodwa wabonakaliswa ngovukileyo. Kwawuyazi ekupheleni konyaka opheleleyo, mhlawumbi ngo-Okthobha okanye ngoNovemba, iphephandaba begcwele iingxelo zokuba bubuxoki obo lulahlekiso, kwaye usuluti yayingomnye wayengekho kwimihla kaYesu kodwa wabakho nje kwiminyaka esele igqithile kodwa ndifuna ukuthi wafa kwakumele afe ukuze athabathe amandla okufa. Paulus ibeka ngolu hlobo uthi kufa lupulwamvila lakho soko lupuloyiso lwakho. Ukufa yayilulwamvila olwahlaba umntu wonke kwaye bonke kumele bafe ngaphandle kuka Enoki owesixhenxe emva kwaAdam ngokulula nje wayemele abe ngumqondakaliso abe sisithunzi ebonisa kwisigaba sokugqibela sebandla ukuba abantu abayikufa kodwa babuyela kuYesu. UThixo wamthabatha nabo bonke abanye bafa kodwa ngoku sele kubhaliwe kwiGenesis sahlo sesithathu umqolo weshumi nesihlanu ukuba uya kukudla isithende wena uya kumtyumza intloko. USathane akanabango kuYesu Kristu inkosi yethu kodwa sukela ukuba kwakumela camagushele avubunzima afe endaweni yethu kwaye wangena ngokupheleleyo kwimvelo yomntu kwakumele kwenzeke ngolu hlobo. Emva komoya wayengenakonakala, emva kwenyama ngokwenyama wayenokonakala. Ulwamvili lokufa lwagqobhozela kuye wafa njengomntu onokufa. Ngokufa wahlawulela ukufa kanye ngabo bonke ukuze bonke abazawuza bakholwe kuye babe nobomi obungunaphakade. Yiloo nto uYesu wathi kuYohane isahluko seshumi elinanye kwibali likaLazaro, inene inene ndithi kuwe nabani okholwayo kum uyakuphila noxa efile, ngokuba uluvuko ububomi. Ulwamvila lokufa luthe lwagqobhozela kuye kwaye ndiyavuya ukuba kubhaliwe kwathiwa uya kukudla isithende hayi kubhontsi omkhulu okanye endaweni ethile egxalabeni kodwa kanye kulaa ndawo ilungileyo ukuze ngoko abeke inyawo phantsi kuzatyumze intloko yenyoka. Uza kukudla isithende wena uza kumtyumza intloko kwaye uSathane wayecinga ukuba uba uthe wahlasela inkosi esithendeni ngoku uyakufa emva koko yonke into izawube ilungile. Ngoku aqala ulawula yayingeyiyo imeko leyo. Inkosi yethu yafa yaze yahlela ezantsi esogweni apho wavalisa khona uleyiso lweGolgotha wasusa amandla okufa phezu kwesihoko susa izitsixo zokufa nesihoko kuSathane. Wavuka kwabafileyo ngomhla wesithathu wathi ndiyaphila niyakuphila nani. Ndinezitsixo zelabafileyo nesihoko. UPetros wayenezitsixo zobukumkani bamazulu. UYesu wayenezitsixo zokufa nesihoko. Zintanda khona into ebaluleke kakhulu. Ukufa kwakumele kweyiswe. Ndizawubuyela kuko oku kwakhona ngokuba ngokulula ndiyashukunyiswa njengaphakathi kancinga ngazo zonke izenzo nje eziliphosayo inqaku nontyholi njengoba ndivile sele ehleka ngqwabalala ngokuba ethe walukuhla ihlabathi. Inyaniso kumele ibuyiselwe phezu kwesiphatho sesibane kwaye kumele ithethwe ukuba alukho usindiso nakweyiphi na kwesiphina isenzo senkolo usindiso linikwe umntu kuphela kuYesu Kristu inkosi yethu kwaye bonke abaphathi becawe bangaya eludongweni bamise abantu abalahlekisa abantu ngaphandle uba nabo baguqukile njengoSawule ngela xesha. Namhlanje abantu bangochwepheshe ngezibhalo ezingcwele kanye kwakhona uyaqala ke ngoku ukuhleka. Siyambulela uThixo ukuba singathi ngokuthobekileyo singqine kuba sifumane ukubabalwa phambi kwakhe kwaye loo nto isihlisele ezantsi eluthulweni. Sifumane ukubabalwa phambi kothixo kwaye sithe saqaphela ukuba ayisosenzo nje senkolo esisibuyisela kuthixo okanye sisiqhagamshelanisa kunye naye. Sithe saqaphela ukuba yayisisenzo esingcwele kuKristu eGolgotha. UThixo wayekuye uKristu elixolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi. UThixo wenza xa umbingeleli kodwa nguThixo owenzayo ngosindiso ngentsikelelo nentlawulelo. UThixo wenza kwaye siyavuya ngako oko. Wayenokwenza ngendlela eyahlukileyo ephucukile athi ukuba nifuna uhamba indlela yenu ngoku hambani, ndiza kwenza ihlabathi elitsha ndingenayo le ngxaki inini. Inkosi uThixo yathanda into eyidale ngokomfanekiso wayo kakuhle ukuba sisaxabisekile kuyo naxa sithi silahleke kuye siwele ntshabalalweni. UThixo wasidala ukuze ngenyaniso sibe naye. Wayengenakulahlitawule athi hayi ngoku niyilahlile indawo yenu niwele kwiqonga likaSathane nelokufa nelesoko, ngoku ziboneleni ke uba nizawumelana njani naloo nto. UThixo zange ayenze loo nto. Uyazi wenzani? Wabulala imvana ezimbini zokuqala waze wombathisa abantu bokuqala ababini ngamafele ezimvana bazenzela iingubo ngamagqabomthi. Loo nto ayamkelekanga kuThixo. Wonke umntu uyazilahlekisa njengamagqabi umthi. Loo nto ayisebenzi kuThixo. Ayonto esiyifihlayo nento esizilahlekisa ngayo ebalayo. Kodwa egadini nase-Edeni kwakusele kungqiniwe ukuba uxolelaniso luza kwenzeka kuphela ngegazi lemvana. Ngoko ke uAbheli wanikela imvana esibingelelweni wayesazi ngaso isityhilelo into uThixo ayifunayo ngoba kwakubonisiwe kuye. UKayini wadibanisa iziqhamo zomhlaba wakha isibingelelo esihle kodwa inkosi uThixo zange ijonge loo nto. Khona into eyayingekho esibingelelweni, ukutsho ke bubomi, imvana, igazi. Kwaye nali ke inqaku, ubomi bomzimba busegazini. Levitikusi isahluko seshumi nesixhenxe umqolo weshumi neshumi elinanye. Ngoko ke igazi kwakumele linikelwe kuThixo esibingelelweni kwenzelwe ukucamagusho. Kwaye xa le mini inkulu yokucamagusho phakathi koThixo nomntu yayiza kwenzeka etabeni yaseGolgotha kwangekho mbingeleli mkhulu wayenokubonakala aze aphindaphinde intetho ezithile. YayinguThixo kumele enze kuKristu. Igazi elingcwele kwakumele ukuba liphalale kwaye kweli gazi lingcwele lihlambulukileyo kwamele kuvele ubomi obukhululiweyo oluzawubuyela kwisihlelo esiyindimbane bubomi obo bukathixo banaphakade, hayi isiko elithile kodwa yisenzo sikathixo apha emhlabeni apha kwenze kwaphalala igazi. Ngoba apha ukreqo lwenzeka, apha uluntu lawelela ebukhosini bukaSathane. Ngoku kunjalo kulo lonke ihlabathi, isithokothoko sobumnyama sigubungele umhlaba. Kuphela into ebhalwe kuYohane isahluko sesibhozo umqolo weshumi nesibini ezalisekileyo nabanondilandelayo akayikushiyeka ebumnyameni kodwa uyaba nokukhanya kubomi. KwiGenesis isahluko sokuqala uThixo wathetha ebumnyameni wathi makubekho ukukhanya, kwabakho ukukhanya xa inkosi yethu yafa eGolgotha. Kwakhona ubumnyama phayana emhlabeni suka kwiyure esithandathu uya kwiyure ethoba kwaye obumnyama njengoba wayesifa wakhwaza wathi kugqityiwe kwakhona ukukhanya. Ukukhanya kwabengezela phezu kwethu ebumnyameni. Umprofethi u-Isaya waprofetha xa eza ukwenza umphefumlo wakhe idini letyala woyibona imbewu yakhe aze ayenze imihla yakhe ibe mide ukuthanda kwenkosi kuphumelele ngesandla sakhe. Oku kuko kanye oko kuthetha thetha yona intlawulelo kuwe nakum njengoba uThixo wayazisa intando yakhe kulo mhlaba kuKristu. Ngoko ke ngoku intando kaThixo iyawukwenziwa ngabahlengiweyo apha emhlabeni njengokuba wazalwa ngumoya emva uba ilizwi lesithembiso lanikwayo. Ngoku nathi ngokunjalo sawuzalwa ngokutsha ngomoya kaThixo emva kwelizwi lesithembiso lithe lafumana indlela yalo ezintliziyweni zethu. Ngamanye amaxesha iyandihlupha kakhulu ukuba umzimba onjengokaMariya uthe walungiswa ungamboni ofanele imbeko. Xa ndibona umfanekiso kakhulu kwincwadi malunga noFatima apho upapa okhoyo ngoku uthanda ukuya phayana ayozinikela ngopheleleyo kuMariya, ndinencwadi yonke malunga naloo nto. Ngokubona uMariya ephezulu ezulwini enomntwana onguYesu endaweni ethile ezandleni zakhe, eca kwakhe kume umnqamlezo omde. Kulo mnqamlezo be sisithixo esenziweyo ekufanele uba nguYesu ke lowo. Ayingomhlengi wam lowo, ayingomhlengi wakho lowo. Wazalwa kweli hlabathi njengomntwana, waba ngumntu ngenxa yabantu, ombathiswe ngamalaphu wabekwa phayana esidalini. Xa siva ngako xa washiywa etempileni eneminyaka eshumi nesibini sifunda kwivangeli kaLuka kuba xa wayeneminyaka engamashumi amathathu waqala ulungiselo lwakhe. Umba koko siyafunda kwivangeli kaYohane kwisahluko sesibhozo ukuba ababhali bathi awukabi nayo neminyaka engamashumi amahlanu kodwa ubanga ukuba umbonile uAbraham wathi ngaphambi uba abekho uAbraham ndandikho. Ngoko ke emva kovuko lwakhe njengomeyisi waseGolgotha, njengokumkani wokumkani, njengenkosi yenkosi wathetha wathetha lamazwi anamandla lonke igunya linikwe mna emhlabeni nasezulwini la ayingomazwi omntwana osezandleni zikamariya la ayingomazwi endoda ebethelelweyo obethelelweyo uhlisiwe emnqamlezweni uyosefu wase-Arimateya wacela ukuba umzimba kayesu uthathe uhliswe emnqamlezweni uze wondlalwe encwabeni lakhe apho kungekabikho mntu wakhe wabekwa ngokukwenzeka akekho uyesu emnqamlezweni akekho uyesu engcwabeni akekho uyesu esitalini kukhona uyesu oyinkosi yakho nenkosi yam uyesu lo onke amandla ezulwini nasemhlabeni athe wawanikwa andiyazi ukuba khona umntu ondiqondayo kodwa nantoni na esusayo enkosini ayiveli kuthixo itsho inkosi yethu thi mna kuphela ndinguthixo kwaye andinawukwabelana ngobuqaqawuli bam nabani na singatsho ukuthi sithi singabahambi siyigcina imali ukuze isebenze intsebenzo elungileyo sibuyele kuyesu kulapho ke kuphela esinokufumana ubomi bungunaphakade yena wathi nabani oza kum andikumlahlela ngaphandle kwaye kubhaliwe kwivangeli kayohane isahluko sokuqala manje uba abaninzi bamamkelayo wabanika amandla ukuba babe ngabantwana bakathixo kwabo bakholwayo kwigama lakhe ngubani na ngubana undoqo wokholo lwethu nguthixo kuphela sukela uba uthixo wazitshila kukristu ukholo kukristu ixesha elinye ukholo kuthixo siqondi lokho ukholo kunyana kathixo ngexesha elinye lukholo kuyise ngoba uyise utyhiliwe kuye unyana uyesu kristu ungu-Immanuel uyesu uthixo enathi lena ayilohlelo olwenziweyo ndikuthetha kakhulu oku ngoba ndiyabhala ngako ezincwadini zam into umntu anokuyicinga uba umpostile upetros okanye umpostile upawulos babenxiba izambatho ezithile bathethe izinto ezithile abazifundisiweyo bingenawusebenza loo nto kwaye ndiqinisekile uthixo angaqinisekisa ukuba nabaninzi bazayiqaphela inyaniso uthixo uzawukwenza umyalezo wakhe uba ube uvakale naphandle kwaye oko kuzisa ukuwa kwebhabheli ndingavuya kodwa ngokunjalo iingcango zentolongo kumele zivulwe nabonke abo babizwe nguthixo abavayo bakholwa ilizwi lakhe kumele baboniswe indlela ukuze bathi ngenyaniso babe nokuqiniseka kokufikelela kwinqaku kanye nje kwakhona ndithanda ukugxininisa ukuba xa kusiwa kusindiso lwethu akho malunga nezenzo ezithile zomntu othile kumalunga nesenzo esingcwele kuYesu Kristu inkosi yethu njengoluntu luthe lajika lasuka kuye ngokungathobeli neenkani zangaphakathi ngokubuyiselwe kuye yiloo nto ke sinelizwi linamandla ncwadi yesibini kwabasekorinte sahlo sesihlanu uthixo wayekuye uKristu
exolanisa naye ngokwakhe ihlabathi kuphela apho uThixo azithile khona ngenyaniso eluntwini usinokumfumana kwaye kulapho athe wabeka khona watyhila igama lakhe. Umyalezo wesithunywa uGabriel uthi uya kumbiza igama lakhe ukuba nguYesu kwaye uya kubasindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Eli gama lithi uYesu lithetha nje ukuthi uyawe umsindisi. Inguqulelo elungileyo kumele kakuhle kakuhle nguYeshua, kodwa sekunjalo ke selicacisiwe. Amazwe namagama abizwa ngokwahlukileyo kumazwe kwiilwimi ezahlukileyo. Siyamazi thina uba ungubani kwaye siyavuya kukho oko, siyavuya kuThixo ngakho oko. UnguEmmanuel, uThixo enathi. Kuphela abo bangakwamkela oku ngokholo abayi kumfuna uThixo kulo lonke nje ihlabathi, hayi kwindawo ethile yobuhambi. Andiyazi kodwa ndizawuza kuko oku ngoku, kodwa phakathi ndishukubise kakhulu. Ndiye ndacinga uba kutheni uMariya angabonakali kumaHindu nabanye abantu kwiindawo ezithile, kodwa kuphela apho athe wakhonzwa khona kakhulu. Kodwa ke ngokuqinisekileyo akangabonakali nakubani kule mhla nakumntu omnye. Zange kube khona isithembiso sale nto eBhayibhileni kwaye asikho nangoku. Kumele ndicinga ngaloo nto ngoku kwivangeli kaYohane isahluko sesithathu kumqolo weshumi nesithathu ithi ithi akukho namnye onyukileyo waye emazulwini ngulowo yedwa wehla ephuma ephume emazulwini unyana womntu lowo usemazulwini. Ngoku kuve kuphinde kufika umntu othi uMariya unyukele waye ezulwini, phikisa ilizwi likaThixo. Ngoku mna fanele yamkele loo nto? Hayi, andiqondi. Le nto kumele ijikwe ngamandla ilizwi likaThixo kwaye izawuboniswa abantu ukuba yonke inkqubo yomchasi mKristu ithe yazembathisa nje ngeziphi izibhalo, ngoku iphethe uluhlukuhlo olukhulu nje olusemhlabeni. Asinaxesha elinintsi elishiyekileyo, yiloo nto kumele sithethe ngokungqalileyo. Kumele kube lolu hlobo nje. Ukuba besizawunxiba iigloves zabantwana namhlanje silirhawuzelele emqolo, ngoku ndicela uba hayi kuvakala kamnandi, ndifuna uhamba apha usithi Thixo wam oku yake kwagqobhozela emphefumleni nasemoyeni kwachukumisa intliziyo yam. Kumele ndicinge ngalaa nto, ndifunde ngalaa nto. Ukuba laa nto khange iphunyeleliswe, ngoku intshumayelo ayikhange ibe nantsebenzo kwaye intshumayelo izawuba nayo intsebenzo yayo, ayikho enye indlela. Iyure kaThixo ilapha, iyure yenyaniso ifikile kwaye bonke abenyaniso bakuliva ilizwi lakhe. Mandifunde izibhalo ezimbini okanye ezintathu kumnqophiso mtsha kwabaseRoma, kwabaseRoma isahluko sesithathu, kwabaseRoma isahluko sesithathu sifunda phaa usuka kumqolo wamashumi amabini anesibini. Ubulungisa ke bukaThixo obungokukholwa kuYesu Kristu bube bobabo bonke, buphezu kwabo bonke abakholwayo, kuba akukho kwahluka, kubabonile bonke basilela eluzukweni lukaThixo. Le nto ayidingi ngcaciso. Sonke sizalwa esonweni sahluliwe kuThixo xa siza kwelihlabathi. sisilela elizukweni oko oluthixo nalo. Sizelwe ewe, sizelwe kubomi kwanjengokuqinisekileyo njengoba sizelwe, sibheka ekufeni kusukela kumini yokuqala. Ngokuya sikhula, ngokuya siziva ukuba ukufa kusilindile endaweni ethile. Kwakekho onokuxoka ngala ndlela athi hayi ayilo tyeli lam aza abaleke ukufa. Owumncinci lo umdala sibhala isincwele sithi kwaye kunjalo bonke babonile ngoku ke ukufa kuze kubo bonke ngokuba bonke bonile. Leyo ke nguewe noamen. Kodwa ngoku ubabalo lunikwe aboni abagwetyiweyo bathe bafumana ubulungiso ngenxa yokucama kushela olu lwaziswayo emnqamlezweni iCalvary ngalo igazi lemvana. Apha ithi kumqolo wamashumi abini anesine, bagwetyelwe ngesisa lubabalo lwakhe ngako ukukhululwa ngentlawulelo ekuYesu Kristu. Begwetyelwe ngesisa, hayi babathandaza imithandazo yenkosi kathathu benerosari babize obabalweyo Maria nalo inqaku lokholo baze bafunde umbhedesho. Hayi ngolo hlobo, inqaku lokholo nguYesu Kristu obethelelweyo. Nabani obona uYesu esemnqamlezweni ngokholo uya kusindiswa ngalo yure njengoba lisitsho iculo. Awudingi mna, awudingi mntu ngaloo nto, udinga nje uYesu Kristu. Nguye umsindisi, kuye kuphela sinokuxolela. Xolelo kubo bonke ubugwenxa bethu nesono. Cinga ke ngoku abantu bafuna ukwenza nantoni na. Kwaye apha ndicinga ngoMartin Luther owayekho kwixesha lembuyekezo egqwesile kwelaa xesha, owenza ubuhambi wahambela phayana kwiPeter's Basilica ngokuncinci nje nyukela phayana kakhulu phayana kwizitepsi ngokuba wayengakwazi uhamba ecinga uzawudibana noThixo pha ukuze afumane uxolo emphefumlweni wakhe pha. Waba namava ngento ebengenakuyicinga, isiphoxo esikhulu sobomi bakhe emva kokwavuka kumadolo akhe akhuhlekileyo. Watyhila kwabaseRoma isahluko sesithathu ngokwakhe, waze wafunda isahluko sesine, wade wafika kwindawo ethi endithanda ukuyifunda ngoku apha kwabaseRoma isahluko sesine umqolo wesixhenxe esithi, banoyolo abazigqitho zixolelweyo abazono zigutyungelweyo. Inoyolo indoda eya kuthi inkosi ngakhe ibalele sono kuyo. Olu luyolo ngoko lunconywayo lwabona ilungisa lidlubomi oluvela elukholweni ukuba indoda iya kuThixo ngemisebenzi yayo. Ngoku abazityebi bangenza imisebenzi emikhulu, nabanye bangene kubo, abaninzi bangaza bengaphathanga nto. Hayi, uThixo unike lonke uluntu imini enkulu yokucamagusho phaa eGolgotha. Ngoku uyakhala, thizani kum nonke nina nisindwayo nibulalekayo ngumthwalo, ndiyakunika ukuphumla. Azangathi hambani niyecaweni irhoqo ngecawa niyokuhlambulula. Ho bethu, xa umntu efunda malunga nendlela upapa uphophu owamisa umgaqo wokungonakali abeke inyawo lakhe phayana kwiintamo zabalungiseleli baseRoma ngokuba nabani ufunda imbali yebandla uziva ngathi uyagula nabani ozafunda imbali kaPope ulahlekelwa lukholo iyo yonke into ngaphandle oba uThixo nenceba abatsale baphume kuko konke yonke nje inkathu nindiyeke nje kodwa siyabulela enkosini siyabulela kuThixo namhlanje ukuncamisa inyawo zikaPope ayisenziwa loo nto kodwa yayisenziwa kangakanani apho kumele uncamise inyawo kaPope namhlanje kuthiwa hayi uba uncamise nje umsesane wakhe nothi mna andinawubalela kuloo nto mna kumele ndivalise ivangeli kayesu kristu inkosi yam nomsindisi njengomyalezo ongcwele okhululayo ivangeli ithetha ukuthi iindaba ezilungileyo abakhunxiweyo kumele bayive baze batsalwe badoncule basuke kubukhoboka benkolo baze kuYesu benokholo olugqibeleyo ngoku omnyanga uyawuthi hayi awukwazi uza nje kuYesu udinga umlamleli udinga umcama kusheli nguye oza kwenzela loo nto izibhalo ezingcwele zicacile nakule ndawo uba mnye uThixo kwaye mnye umlamleli phakathi koThixo nabantu ungayifunda loo nto kuTimoti ncwadi yokuqala uTimoti isahluko sesibini umqolo wesihlanu ukutsho ngumntu uKristu uYesu ngokakho mlamleli akukho kumkanikazi akukho mthetheleli kodwa konke okuKristu akukho kuthathiwe kuwe kuye kwabhekiselwa kwintombi ngoku kumele sithule ngaloo nto asinakuthula ngaloo nto ukuba siyathula thina esaziyo thina uThixo athile amehlo ethu basibone kuloo nto uba siyathula ngoku amatye aya kukhala kumele sikhale ukuze amatye angaqali mna ndizawuqala ndifuna ukuvakalisa ebantwini ndithi guqukani ibuyele kuThixo nina ziphelo zehlabathi ibuyele kuye nifumane usindiso nobabalo kuye ewe ndiyazi umthetho sele useItaly usezawugcwala kuyo yonke iEurope nabana othetha into echase naloo nto angatshutshiswa phantsi komthetho sifundile kuphephandaba kwaye kuseza kodwa ngoku mna ndiyawuya entolongweni ukuze abaninzi abakwintolongo yokomoya bakhululwe baphume ngako oko omnye ngaya kwintolongo yasemhlabeni ngokumele ndikuxelele uba andithandi uba ndiye phaya kodwa ukuba yinxalenye yakho kumele kwenziwe mva nje ndiye ndakhupha igqwetha entolongweni ndisentolongweni ngokwam uyabona ndaziva ndigula nje awudingi uba uye phaa kodwa kwamele ndiye kwamele ndicule phaya njengoba upawulos nosalas silas bacula ekuzukweni lenkosi uba bayibalela uba yinyweba into bathwala ivangeli kayesu kristu hayi izithethe ezithile ezaziswe emva kwesithuba seminyaka eliwake namakhulu amathandathu kodwa ilizwi lomnqamlezo kunye nelobethelelweyo yakhufunde pha umqolo wamashumi amabini anesihlanu Thixo athi wamthumela uba sisicamakushelo ngalukholo egazini lakhe uvakaliso ubulungisa ukuze kuxolwe izono ezidlulileyo ngako ngokuyalela kaThixo ngoku ukuvakalisa ndithi kwexesha ubulungisa bakhe ukuze abe lilungisa abe ngumgwebeli walo ukholwayo kuYesu
I have not read this from the Salzburg News nor from the Welt.
Andifundanga oku kwiphephandaba lase Salzburg.
From the Holy Word of God.
Okanye
Romans chapter 3. And I believe we should
kwi Welt and Sonntag. Ndikufunde apha kulizwe elingcwele likaThixo kwabase Roma isahlo sesithathu. Bandiyakholwa kuba sonke kumele siqaphele oku. Kumele kugqobhozele kwiintliziyo zethu uba uThixo avalise nakuba na unokholo oluphilayo kuYesu Kristu uba abe lilungisa ngoku uyawuthi ukuba kululango lohlobo ba umntu othe wazinikela kuThixo angathi ngesaquphe kwetshelwe ngendlela elula kungekho kucama kusha kungekho kuva ubunzima kungekho nanye into ewe kodwa ngoku undixolele nje ngabe inkosi yethu zange ive ubunzima na ngabe isohlwayo sethu zange sibekwe phezu kwakhe zange ahambe indlela esuka eGetsemane iye eGolgotha zange athi ukuba kunokwenzeka mayidlule le ndebe kum ingaba zange ukubila kwakhe kuwele emhlabeni njengamathonsi egazi zange ave ubunzima napha eGetsemane kumele simbulele ngako oko ngenyaniso yoba thina asisadingi uba sihambe le ndlela yentlungu nokuva ubunzima ngoba wayihamba wahamba le ndlela inameva ewe umbono wakhe wawumbi kakhulu engasakhangeleki njengendoda kuwe nakum kusimahla kodwa zange kube simahla yena inkosi yethu umsindisi wakuthabathela kuye konke wava ubunzima ngenxa yakho nam wathabatha isono sakho netyala phezu kwakhe ngokunjalo neziphumo zesohlwayo esipheleleyo njengoba umprofeti uIsaya esitsho ukuba isohlwayo sabekwa phezu kwakhe ukuze thina sibe noxolo ngokuba isohlwayo sam sabekwa phezu kwakhe wava ubunzima yena waze wacama kushela ngoku andisadingi uba ndiva ubunzima andisadingi uba ndicama kushele ndigwetyelwe ngalo ukholo kuYesu Kristu owabethelelwayo waze wavuka othe wasinika uleyiso ngaluba bani kukuphela abo ababona idini eGolgotha ngale ndlela baya kuqonda ukuba singakhululeka kuphela ngokuba ukhona wathabatha indawo yethu kwaye umgwebo owawuzawuhla phezu kwethu wehla phezu kwakhe wafa wakhala wathi Thixo wam Thixo wam undishiyelani na iyesithina yayisithi abalahlwa nguThixo ngoku wathabatha indawo yethu isono sehlabathi lonke sabekwa phezu kwemvana kaThixo kwa uThixo wayengenako banobudlelwano kunye nesono kwakukhona ithuba apho uThixo warhoxayo njengomoya yazinkosi yakhala njengomntu kumzimba wenyama ngenxa yoluntu lonke wathi Thixo wam Thixo wam ngaba undishiyelani na ithuba elilandelayo amajoni aseroma amhlaba ngekrele ecaleni aze laphalala igazi enkosini aze wakhala wathi kugqityiwe uyabhala uPaulus ngokusesikweni kuba uThixo wayekuye uKristu kwelinye ithuba washiywa nguThixo ithuba elilandelayo umanyano kunye noThixo haleluya makabonge uThixo ivangeli ke leyo isono sohlwayo ukushiywa nguThixo nokufa yazi iziphumo ezo kodwa pha ubomi obungunaphakade uxolelo cama kushelo kwatshilwa kuphela nguThixo kuKristu wayenokwenza oko abantu belahlekile akukho ngokubakho sindiswa kodwa kungokuba bafuna ukusindiswa ngendlela yabo bazama ukukwenza oko ngamandla abo nenzondelelo kubo ubulula bukaThixo ubulula kakhulu Uba ibinto exakekileyo abanye babeza ukwenza inzame. Kodwa nje uba kunjalo kulula kakhulu kubo, yiloo nto uPawulos ebhala esithi ilizwi lomnqamlezo libubudenge kwabo batshabalalayo. Bathi ngabo uThixo udinga uba ayenze usindiso olunje. Ngubani othe waba ngumcebisi kaThixo? Ngubani onothi kuye awuyenzi kakuhle le nto? Ndicebisa ukuba wenze oku nokuya njengabantu. Ingaba kumelanga uba siguqe phambi kothixo, siguqe phambi kwelizwi likaThixo, simamele, silimamele ngononelelo, silamkele, silikholwe kwenzeka emnqamlezweni eCalvari, imini enkulu yocamagusho phakathi kothixo noluntu apha emhlabeni. Oku kungatshiwo kuwo wonke umntu, kubantu bonke, kwiinkolo zonke. Abadingi ukuba bafune uThixo kwimvelo okanye apha naphaya. Abantu kumele bamfune uThixo apho anokufunyanwa khona, ukutsho ke kuYesu Kristu iNkosi yethu onokuthi, lo undibonileyo mna umbonile uyise mna nobawo sibanye. Lo wabona uMoses wabona uMoses, nabantu wabona uEliya wabona uEliya, nabantu wabona uYohane wabona uYohane, nabantu wabona uYesu wabona ilizwi lenziwe laba yinyama, wabona into uPawulos wayecacisa nje ngokucacileyo kwincwadi yokuqala uTimothe esahluko sesithathu umqolo weshumi nesithandathu. Wayenkulu imfihlelo yobuThixo, uThixo wabonaliswe enyameni. Abanye bangacinga he, uThixo angakwazi uba sezulwini abe semhlabeni ngexesha elinye? Ngokuqinisekileyo uThixo ngumoya, uThixo wayesezulwini, uThixo usemhlabeni, uThixo lapha eSalzburg, ukhona naseNew York, ukhona naseChina, ukhona ezulwi, ukhona emhlabeni. Thixo ukho kwiindawo zonke. Masingaziqhekeza intloko ngako oku, masikholwe ngeentliziyo zethu zonke ukuba isityhilelo somntu ngamnye kumalunga naloo nto ke kumele kube khona ubudlelwane bomntu ngamnye phakathi koluntu naye, kwaye wayekho, kwaye ukho kuYesu Kristu iNkosi yethu, kwaye yiloo nto ukukholwa kuYesu kunyanzelekile. Kumele ukholwe kwinkosi uYesu Kristu uze usindiswe wena nendlu yakho. Ukholwa kuThixo akusindisanga mntu. Ingabothusa abantu loo nto? Ewe, manene nani, manenekazi, inganothusa loo nto. Ngoku singafunda phaa kuYakobi uba umtyholi uyakholwa kakuhle. Umtyholi ukholwa ngokugqibeleyo kodwa ulahlekisa abanye abantu ngenkolo yakhe. Ndiza kufundela kwilizwi likaThixo, ndikunika indawo ungabhekisela kuyo ukuze wazi kakuhle ukuba kubhalwe phi. KuYakobi isahluko sesibini umqolo weshumi nesibhozo. Wosuka omnye athi, wena unokholo ke mna ndinemisebenzi. Ndibonisa ukholo lwakho olungenamisebenzi yakho, nam ndakubonisa ngokwasemisebenzini yam ukholo lwam. Wena uyakholwa ukuba uThixo mnye, uyatyapha, nazo iidimoni ziyakholwa zibe namanwele. Ukukholwa nje uba uThixo ngumdali akunanto yokwenza nentlawulelo, usindiso nokuxolelo. uThixo ungumdali wendalo, ungumhlanguli wabahlanguliweyo. Kwaye kuYesu Kristu uthe waba ngumhlengi wethu, yiloo nto kuthi singabahlengiweyo ukholwa kuye kunyanzelekile. Petros wathi kwincwadi yeZenzo, alikho elinye igama elinikiweyo phakathi kwabantu abangasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaYesu. Kuye uThixo wazityhila, ngokundifunda kwabaseKolose. ndize ndivale ke ngoku. Mininzi imiqolo nje emangalisayo engafundwa kwimihla enje. Umbuzo uthi yintoni intsebenzo kwicebo losindiso malunga nolwesihlanu olungileyo ngaphaya kwalo mgqibelo wepasika kude ibe intseni yepasika. Yintoni intsebenzo yeGolgotha yovuko? Yinto emalunga nako oko. Asivuyeli, asivuyeli ulwesihlanu olungileyo okanye ipasika. Melibe namava ngokubethelelwa kunye noKristu, ngcwatywe kunye naye, uvuke kunye naye kubomi obutsha. Oku kumele ukube yinyaniso engcwele. Kungenjalo sinobuKristu obuncitshisiweyo. NgeChristmas kuhonjiswa umthi weChristmas kuze uFather Christmas na wonke neEaster bunny. Niyazazi zonke izinto ezenzeka kula mazwe. Yintoni ngoku eshiyekileyo? Liphi icebo likaThixo losindiso kuloo nto nento ethetha yona le mihla yonke nento eyenzeka phayana? Shiyeke ifihliwe ebantwini, kwenziwe umxube nje omninzi. KwauThixo uthini ngale nto? Balahleka ngeentliziyo zabo kwaye umoya wam awusoloko uphumlile ebantwini. KwabaseKolose isahluko sokuqala umqolo weshumi nesine ithi, ngoYesu Kristu inkosi yethu esinayo kuye inkululeko ngokuhlawulelwa ngegazi lakhe ukuxolelwa kwezono ke oko. Ewe, loo nto yanele kum. Kuye umhlengi wethu sinentlawulelo nokuxolelwa kwezono. Andisadinga uba ndiye emntwini ndandikhe ndathi uba wazoxela uhlambulula kum, nam zohlambula kuwe. Abantu bahlambulula phayana kubashumayeli abalungiseli. Umlungiseli yena akahlambululi mntwini. Aphithi kuKolose isahluko sokuqala umqolo wamashumi abini ananye ithi, nani enibe nifudula ningazani noThixo, nizintshaba ngengqondo yenu emsebenzini yenu ngendawo, kukaloku nje unixolelanisile ngako ukufa emzimbeni wenyama yakhe ukuze animise ningcwele ningenakubekwa bala ningenakumangalelwa phambi kwakhe. Ingaba lo ayingomyalezo omangalisayo? Into entle ngayo yile yoba iyinyaniso. Ngokuqinisekileyo njengoba uYesu Kristu wafa emnqamlezweni eCalvary, ngokuqinisekileyo nam ndithenda hlangula nawe ngokunjalo. Ngokuqinisekileyo njengoba izono zethu zixolelwe netyala lethu lisusiwe, ngokuqinisekileyo sinoxolo kunye noThixo ngenkosi yethu Yesu Kristu. Ingaba loo nto ayanelanga kuwe? Oh, uba sinokwamkela njengokholo. Simbulele uThixo ngako ngokuvela kwinzulu zeentliziyo zethu. Kusekhona izibhalo ezininzi ebezinokufundwa. Kwamkele nje ngokuvela kwisandla senkosi. Kwakumele alungise indlela, zilungiselele bokuqala. Baqhutywa bakhutshwe eParadise. Ayithi nje bakhutshwa nje kodwa bagxothwa. Kwakubuhlungu enkosini ukuba abantu bokuqala baqeqa elizwini lakhe baze baya kubukumkani bukaSathane. Yamkrazula loo nto ngaphakathi. Thixo kuva nangaphezu koko anokuva, ngaphezu kokuba sinokuva thina. Wabejongana nale meko apho wadala abantu waze wabagxotha ukuze bangoluli izandla zabo ukuze batye emthini obomi, baze bangabi nokonakala kwisono sabo. Injongo yakhe yayikumguqula umntu, hayi nje kumdala kodwa ukuvelisa ngawo umoya ngokwesibhalo njengoba inkosi yethu sitsho kuYohanes 3:3 wa oko kuzelwe inyama kuyinyama oko ke kuzalwe ngumoya kungumoya musanukumangala ukuba ndithe kuni nimelwe kukuba nizalwe ngokutsha kungenjalo aninakubona ubukumkani bukathixo la ngamazwi enkosi yethu inyama negazi azinakubudla ilifa ubukumkani bukathixo kwayiloo nto iloo nto uthixo ethe wolula isandla sakhe sokuxolelaniso kuthi uthe wasusa isiqalekiso kuthi waze wavula amasango eparadesi ekugqibeleni za kufundela kwivangeli kaLuka isahluko samashumi amabini anesithathu ukuze ndikubonise le bhlorho uthixo ayakhileyo ndiyacela gcine engqondweni ukuba uAdam noEva babegxothiwe baphuma eparadesi kwaye besenza nje besitya isonka ngokubila kwebunzi labo apha ithi wathi kuYesu xa isela likhwaza inkosi xa yayisifa kuLuka sahluko samashumi amabini anesithathu umxolo amashumi mane anesithathu anesibini wathi kuYesu uze undikhumbule inkosi xa uthe weza usebukumkanini bakho uYesu wathi kuye inene ndithi kuwe namhlanje uya kuba nam eparadesi haleluya makabongwe mayibonge inkosi uThixo idini lenziwa igazi laphalala amasango ayeparadesi aya kubombungu naphakathi avuleka ngako oko kwenzeka eCalvary iparadesi nabantu buqa ekuqaleni ngoku nantsi inkosi yethu isiza inikela ucamagusho uxolelaniso eluntwini esithika bokuqala ababiza kuye xa esifa wathi inene ndithi kuwe namhlanje uya kuba nam eparadesi Paulo siyabhala ke ngokwabaseKorinte ncwadi yesibini kwabaseKorinte sahloko se-11 ukuba wazi umntu owabizelwa kwelesithathu izulu eparadesi wava amazwi angenakuthethwa zintanda yonke into iyinyaniso uthixo nomtyholi bomi nokufa khanya nobumnyama xesha nephakade yonke into iyinyaniso kwaye ke kumntu onokuzibaleka ezinyaniso kwaye oko kuyinyaniso kunjalo khona iindlela ezimbini ngokwentshumayelo yasentabeni inkosi yethu yathi kumatewu sahluko sesixenxe ithetha ngako ithi iphangalele indlela eya entshabalalweni kodwa limxinwa isango icuthene nendlela esa ebomini kwaye bambalwa abangena ngalo ngoko inkosi ithi kukuthanda kukabawo ukuninika ubukumkani esitsho kumhlawumbi omncinane soloko kubhekisele emntwini omnye inkosi ethe yambisa hayi kwisixeko sonke hayi kwilizwe lonke kumntu ngamnye suka kwiidolophu namazwe kumasapho babiziwe baphuma ukuze bakhonze balandele inkosi namhla apha kule ndawo kumele siqonde phambi kobuso bukathixo ukuba inye kuphela indlela inye kuphela inyaniso bunye kuphela ubomi kwaye uYesu Kristu inkosi yethu wathi yena ngokwakhe esithi ndim indlela ndim inyaniso ndim ubomi akukho namnye uzayo kubawo engezingam. Ngoke sicaphulile okukabini, uThixo ayikuye uKristu exolanisa naye ngokwakhe ihlabathi. Iza kuKristu, uzawudibana noThixo kuye. Ngoku uzawuvakalisa nje uThomas wavakalisayo wathi, Nkosi yam noThixo wam. Hayi umntwana omncinci esezandleni zikaMariya. Hayi uKristu owenziwe ngezandla zomntu kwigolide kumaplanga okanye kubhedu. Ndiyixelile loo nto ekuvakasheni kwam ngokugqibela eManila, khona umqondiso ehotele othi inkonzo. Ndacinga hayi kulungile, khawukuyojonga. Oh, ndabona kwabe kukhona umfanekiso webhedu kaKristu. Kuhlungu gqithi ukuyijonga laa nto, nje ukuyibona nje uyeke inyaniso yokuba sisithixo xa abantu beguqa phayana. Yayikukusilela okukhulu okuya. Ndajika ndanikina intloko ndathi, Nkosi yam, wena owabethelwayo, ingaba abantu benze ntoni ngawe endaweni yoko, endaweni yozivumela uba basindiswe balawule nguye, abantu bahamba iindlela zabo baze bamenza ngezandla zakhe, bemqingqa bemenza umfanekiso. Thina asimqingqi, simenze umfanekiso nguye osilungisa ngokwakhe. Oyanga ilizwi lam lingafikela kuzo zonke iziphelo zehlabathi, kuze abantu bakuve babuyele kuThixo, ngoba kuye kuphela khona usindiso. Yonke le mifanekiso lukreqo lomyalelo wokuqala othi anikuzenzela umfanekiso oqingqiweyo kanye into esezulwini phezulu noba kusemhlabeni ezantsi, ningayinquli, ningayikhonzi. Ndithanda ukwazi ukuba ngubani owabhala ikatekizimu. Babhala ekuqaleni uba mna ndiyinkosi uyawuva uThixo wakho, ayikuba nawo banye oThixo ngaphandle kwam, gqityiwa apha. Kodwa bayishiye yonke enye into ehamba naloo nto, benze ke ngoku banqule izithixo. Yiloo nto ke bangazi bangakholwa kuThixo ophilayo owazityhilayo kuKristu. Xesha lifikile ukuba kuziswe ivangeli engcwele kaYesu Kristu iNkosi yethu kubantu balo mhlaba. Izulu nomhlaba liyakudlula, itsho iNkosi yethu, kodwa ilizwi lam amazwi am akayikudlula. Petros uyabhala uthi eli lilizwi lenkosi esithe salivakalisa kuni. Asizishumayelanga thina ngokwethu okanye sashumayela omnye umntu, sithe sashumayela uYesu Kristu obethelelweyo wavuka. Wasithanda waze wathabatha isohlwayo sethu wasithabathela kuye. Asinakumthanda na ngenxa yaloo nto sithi inkosi ethembekileyo, ingaba wabona ntoni nakum le yakwenza uba undithande? Sibhale singcwele sithi Thixo wasithanda ngoku sasingaboni, sikude kuye uThixo. Wayesazi ukuba sinakuzinceda ukuba sithe sahlangula salahleka kuzo zonke izinto zehlabathi, besidinga usindiso, besidinga uncedo oluvela kuThixo. Oko ke sakunikwa ngalo babalo. Namhla uba ndithe naliva ilizwi lakhe, musani ukuzenza lukhuni iintliziyo zenu, kakhulu abo abathe bava uvakaliso olunjalo kokuqala. Mna ndingumntu kakuhle kakuhle omoya phantsi, andiye ndikhubekise mntu, kwaye ndiyakuthanda oko ngam. Kodwa xa kufuneka kuvaliswe ivangeli, awunakuwavala amehlo akho, wenze ingathi yonke into ilungile. Kumele ukuba ugile izinto ezingalunganga xa kunyanzelekile, uzityhile. Bendingafuni ukulimaza mntu okanye ndikhubekise mntu, kodwa inye into endithanda uyigcininisa, ndinicela uba nicinge ngayo ukuba ngenyaniso yafuna ukusindiswa ngokumele ulandele indlela eya ekusindisweni. Awunova ubunzima usiya phambili uthemba uzafumana izinto ezilungileyo kodwa ubusenza izinto ezirongo. Hayi, akumelanga ube lolo hlobo. Namhla uba uthe waliva ilizwi lakhe Musa uyenza lukhuni intliziyo yakho. Namhla kuthe kwavaliswa kuwe kuba uThixo waye kuye uKristu exolelanisa uluntu naye ngokwakhe. Wena uthe wamkela oxolelaniso oluvela njengesipho esivela kuThixo yithi Nkosi ethembekileyo, beka ilizwi lakho ke njengembewu engcwele entliziyweni yam, uze ngomoya wakho phezu kwelizwi lakho, uze udale into entsha ngaphakathi kwam, ndize ndizalwe ngokutsha kwithemba eliphilileyo ngako ukuvuka kukaYesu Kristu kwabafileyo. Ngoba oku kwabonakaliswa kakhulu ekufeni nasekuvukeni, ukufa koba bomi budala, ukuvuka kwaqala ubomi obutsha. Haleluya, mabonge uThixo. Ukuba sithe safa kunye noKristu, ngokunjalo siyawuphila kunye naye side sisuke ekukholweni sifikele ekuboneni dumo kwigama lakhe. Amen. Masimini, sithobe iintloko zethu, sivale amehlo ethu, sivule iintliziyo zethu. Bathandekayo, umsindisi wethu azange athethe kuphela ngamazwi, waphumelelisa izenzo, wasinika usindiso, uxolelo, uxolelaniso kunye noThixo emzimbeni wakho wenyama ngakulo ucamagusha olenziwe ngegazi lakhe elingcwele anikwa ngobabalo. UThixo ayingoThixo wamazwi kuphela kodwa nguThixo wezenzo. Kugqityiwe. UThixo wenza isiqalo esitsha, wavula iingcango zeparadesi basinika isabelo kuye nakubomi obungunaphakade ngalubabalo. Yingako ke kuvakaliswa kusithiwa, inene ndithi kuwe namhla uya kuba nam eparadisi. Nabani obiza egameni lenkosi wosindiswa ngaloo yure namhla kulo mhlangano, wonke umntu angafumana uxolo kunye noThixo, afumane uxolelwa izono ngalo ukholo kuYesu Kristu. Azagwetyelwe ngalo igazi elaphalayo lemvana. UThixo wenze yonke into awayenokuyenza, uyakunikela kuthi njengesipho sobabalo. Ngoku kukuthi sonke abanye kuba siyakwamkela nawo kanye asikwamkeli, kwamkeleke namhlanje, kwamkele namhla ngokwesibhalo sithi njengoba abanintsi abamamkelayo wabanika amandla uba babe ngabantwana bakaThixo kwabo bakholwa kwigama lakhe. Kholwa namhlanje kwinkosi uYesu Kristu njengomsindisi wakho, uze uthi entliziyweni yakho, Thixo wam, ngoku ndiyakubona, ngoku ndiyaliqaphela icebo likaThixo losindiso, ngoku ndiyabona, ndiyalibona icebo likaThixo losindiso eluntwini kuYesu Kristu inkosi yethu. Namhla intsebenzo yolwesihlanu olungileyo nelwesihlanu wePasika kumele uziswe kumdla womntu wonke, ukufa uvuko ukungcwatywa novuko, yonke into yenzekile, hayi uba ibe sisifundo nje kuthi, kodwa ukuze thina sibe namava ngakho, sibethelwe kunye naye, singcwatywe kunye naye ngalo ubhaptizo. Njengoba kubhaliwe kwaseRoma isahluko sesithandathu ukuba sibhaptiziwe, sibhaptizelwe kuKristu ekufeni kwakhe.
ukuze sihambe kunye naye sinobomi obutsha. Bonke abanqwenela ukuba babhaptizelwe egameni likaYesu Kristu kumele kuqala babe nalamava kunye naye ukuba bafe kunye naye baze ngoko bangcwatywe kunye naye bangabisaziphilela ngokwabo kodwa baphilele lo wabafelayo ngokwesibhalo ayisendim ophilayo kodwa uKristu uphila ngaphakathi kwami. Ndiphila ngoku ngokholo kunyana kaThixo. Kukhona amaxesha abalulekileyo apho sizifumana sikuwo ngoku kungekho mntu akho mntu ekumele ahambe kweli holo ephakathi naphakathi akho mntu ekumele ahambe edikidiki. Inkonzo yanamhlanje namazwi esiwavileyo namhlanje ayawuhlala kunye nawe azawudibana nawe kwaye uzawucinga emva ude ufumane uxolo kuThixo ngakukholwa kuYesu Kristu inkosi yethu ngoba ilizwi lakhe alibuyi lilambatha liyaphumelelisa okalithume ukuba likwenze.